Papa said I will find you, and now I see. Hello, I thought you keep us on ice, and I've seen. Hello, you know, but who see where? Mkali sana. Oh, na 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 na. Who see where? Mkali sana. Oh, na 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 na. Yeah, yeah. From the first time I looked in your eyes, I knew. Like destiny, zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. Tamani yako ipimiki, the world would not be enough. Oh, na 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 na, roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I would find you, and now I see. Hello, hata tukikosa na isikie nafsi. Hello, inomba usi. Mkali sana ukiziwi waro. Mama usiwe. Mkali sana itikiaro inakuita. Hello, hello, yeah. Hello, 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 hello. Hello, hello, yeah. Hello, 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 hello. Hello, hello, yeah. Hello, 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 hello. Kitu na kuahidi, outside boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka na mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. Kitu na kuahidi, outside boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka na mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish ungejua tu. So kuzingua tu. Na nfungia roo yangu nkikfungulia ndana jona jiambia mini sumbua tu. Na kitu na kuahidi, autaibu weko kiona mimi. Mali nimekweka na mali stay ya kamwingine. Roo inakuita itikia usikimia. Papa said I will find you, and now I see. Hello, hata tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe. Mkali sana ukiziwi waro. Hello, mama usiwe. Mkali sana itikia roo inakuita.
Sunshine for life,
and you for making me feel alright.
Na 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 na,
feel alright.
Thank God for life,
thank God for
sunshine
life.
For life.